yamde jetti silmaji chapantati Bamako lamorde Mali yamde sappo silmaji chapantati Paris odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di balde tati suno to leydi Mali fuddi talatar handen dum yamiri ardibe lamu fadde leydi di tiagal warango civil en temedere e chapantato ne didon e leddi wal banka sakunder leydi ni jamma asewere jappine de warango go do lamu warango go lamu leydi Mali biyeten tumi jiadian ko be jenima sabade dum wallude denago nuyle lamu gine bisawo sabi so fedde tedi yawo neldi konuko e mudum bisawo be konuko be temede jeegom e chapantato ne go o miram alsinere kengen fuddude golle to leydi Kenya botu wadi kengen hakkune leede funnange Afrique e do kabaru Congo be horebe jamiri neldude konun ko be leede mum en e jonte garoje de yelande na gona walle no tabitiri funnange Congo o Kinshasa handen yo talatare nogay e go'o lewru jeego bordu e hitane udunaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Mali ton e yimbe temedere e chapantato ne didon mbara e hippagol gure tati e leddi wal bankas hakkunde leydi ndi e wi lamu jiadian kobe jenim saldu mudum masina sabingo warango sabe warango godu wadi su ardibi lamu fadde leydi Mali jamiri bal e tati suno e du anade be yimbe warabe fuddude talatar handen jantore Abdoulaye Diallo
ko addibe diwe tati humpiti fi di warngoji di yimbe jogibe kabide wadi en der diwe tati woni jalasa guwe galluje didi en der diwal bankas don don janguji teskadi dubi yawtudi ko dum andini gouvernement fadde ngun en der chimtol wiide goto e ardibe gal diwal bankas mo jabani inde mu fegnine be yimbe jogibe kabide be wi ko kuli yankobe sunni taw ko cuudi hewdi sibe wujji dabeji o beedi kadibe fawi juude yimbe hewbe be yaadi mabbe be habbibe do hebe warudebe sien tugnima e kongudi mako wobbe kadi bibbe bankasi iyaka taw ardo non andaka kono himosike yimbe warabe ben burai be temedere chapande tati didono adibe la mu fadde ngun andiniri ben warabe fu ko sera den chay be boma chagande be ciwla dum wadi o andini yewtal ben warabe no gasa ka bedo gouvernement fadde ngun ko kuliyan kobe be katiba masina be tumi wadde din warngoji gomu jiadi yankobe ngu Amadou Koufa Ardi
e kabaru majjuma fa hanna kerden ha goto e subabe e bankasa mo yidali du inde modum inde dokkudo sede wako hono e no bedo ginbe warabe jalsagu jam weli e desagu no warango wadiri Moussa Oumar Barry firti hala makoka e fulfulde
dans les environs de 16h les hommes armés sont venus
ko hede yamde sappo e jeegom e worbe jogibe kaptorde ngari be kolliti besngul di wonde ko batu be jidi waddude e mabbe ko den be puddi fellude yimbe be wura aranango e kurlingo be naati galle e galle ngam duppude be ko wayno butikaaji jawdi e rendinde worbe be fof ngam nawde ko don be jehi e wuro dimmongo be dendini worbe be be kebi nangude be wura tatabango ko hono din warngoli be bayi be jaltidi e mabbe ben hina kabbi ko don be mbari be kambe fof kono be marani be e der gure he be mbaroy be ko ciagal gure de fodde kilometre ji didi wala tati sa nati e der lade de ayet goskele kono ko be non ngari ngam yilade den goskele wadi maybe hebabe e kadi wadi e mabbe heptinaabe
kede den do goto e subabe to bankasa cedi do go warango o wadango ton jamma asaber yabbinde Moussa Oumar Barry firtuno kongi makko di e fulfulde halaka do wiltama sabe en denagu makko to leydi Burkina Faso ton altinere kengene konun kobe leydi ndi ngadi jeyngal e wi mabbe e puddore ndudo lewru jeegu bordu ko foti jihadi yankobe temedere e chapantaton be mbari e leydi Burkina Faso ben jihadi yankobe temedere e chapantaton barama e leyi hono nokkuje kewde e leydi ndi hertanade bangi ha leydi Burkina do wadda kero la kon leydi Burkina e leydi Mali dido warngoy du hono fewde jihadian kobe wadi e sande kambe konun kobe Burkina be tawa e yiltaru e nokkuje kewde le majjum du konun kobe Burkina didon mbarama sappo e jettono wobbe e mbarmi to leydi Nigeria ton alan yabbido jogibe kaborde hono diwtigi yinbe chapantaton e jeegom sande tawa e ley cuudi juldudi didi e chrétienne e le wuro rubu diwal kaduna le majjum yinbe tatondu mbarama e leyi go wuro non woni no lamu hono hejabe lamu Nigeria o wonbe ton nantiniri e kabaruji di altinere kengen e wi mabbe do fahan e chapantato ne jeegom diwtabe didon du njoppitama hen to leader Guinea-Bissau ton altinere kengena selli yamirora hokkama konun kobe sedi yawo iwrube lede nay Nigeria Senegal Kudwar e Sierra Leone podda golle hore wak mabbe tottama general Alhassan Mohamed Grema jiado leader Nigeria bedo konun kobe sedi yawo imade gonol mabbe ton to Guinea-Bissau yu simbinde denago nule lamu jantore Ousmane Mbalo
kawrangal moobindirno konon koobe fedde CDAO garbe walirade jam he buptu wattode dangtangebe horebe fedde de horebe laamu kalfibe konu leydi ndi kanye kejaabe leede beldije Guinea-Bissau de gudere laamu de walla darapo CDAO o yowa dum holli jamiregol konungu fuddade golle mum he ballondiral konon koobe leydi ndi sabu jam he buptu wawa hebaade kalfido saldu CDAO to bange dawro jam he den ka Francis Beanzen mbo mawnini darnde horebe leede hirnange Afrique de pelliri yawe neldude konun koobe mum ga Guinea-Bissau bo wi dum ko hunde bawde deñnude leede hirnange de to bange dawro kanhe kabagol samminere laamu
si la CDAO
si CDAO neldingu do konu e saa idabbo mantore nde jari tottede ko horebe leede tawroraade he fedde he kollube wonara e gonde he bibbe leede Guinea-Bissau kono kala e derani sabu jam nyiba e leede kuufde fedde nde taw ko burbe hewde be miijoji mu en gollirse naande wonta ko dabbere kebal he dow bone mo hebor
yo
ko temedde jeego he chapande taro he go konun koobe woni ko CDAO neldi kono didamina wonde limore mabbe ma beydo sabu konun koobe leedi gana di pokkiri ndebe garsa walirade gonbe dobe Ousmane Mbalo Bissau RFI
to leader Kenya tondu hono horebe leede e funnange Afrika kanyum en dum batti altinere kengen na Nairobi la mode Kenya imade majum yo dadde dabareji kertadi fandena gu hemte funnange Congo Kinshasa ton to pienne ngodi hakkune murtu en 23 e kono Congo e jonnende be jamiri hono joinde gomo konun kobe neltebe e nyalade garoje de jantore lobbo labajo
artirde jam e dejde to RD Congo e dendangal leydi funnange Afrique ko dum woni fandare gomu konun kobe ngudental leydi Afrique funnange anni darnude galle horejo Kenyaaw andini dum ciagal jonde de horebe leydi funnange Afrique badi altini hankin to Nairobi kambe horebe be noddi kayne leydi didi de woni Rwanda e RD Congo ni jojjinta no yawiri kaborde mumen be goppodu ko e hari walle mbiyen ballondiral gal humpide so diwi horejo leydi Kenyaaw horebe Burundi Uganda Sudan du Sud e wakil Tanzania tawonoma nen jonde hono non Felix Tshisekedi horejo RD Congo e Paul Kagame horejo Rwanda yoga e horebe be kolli ngam biltude basio alay sagu yimbe njoddo kalde kawra kono namdal ene wodi mate ko nun kobe Rwanda ma tawi e gumu kunu dental leydi Afrique funnange hande darnede de ngal kumpital so hebede hono non so andede hollimo ko nun kobe jeyete hen e holnden puddoto golle
handen yonogay e goo jago bordu de nyalande du hitande fofu yo nyalande non adnarndu hertanande jimi e to leedi France e leedi godde fofa hono de nyalande an tidina jono to leedi France to yimobe hewbe an gondi e lalal wodde hiro o jam handen dura bari bi gine goto e tebe en go hiro keredemmo e fandu hala umuba
hande corona misiki martitike seeda don tiki fuditike yitudude e jama on wada kirleji hande meden pari meden mari ton hirde meden hirde ton hande menen e jeliibe mali dun ko rue Leon woni wadde pari de nyalande do ko nyalande welo e on tigi no sinci galli heewdi modi getelele o nyano hadi getele Fuga kawaude jogita de wai Fuga kawaude naftare itande poninsu
jarama dura baria kanko bilide ginet goto do tabetebe en go hiro jam handen to leydi France e yambinde nadu e teddinde de nyalande adnar no hertanande e jimmi o mo wonne fandu hala e umba leya teddube e hedibe RFI fulfulde jokke hedade do e seeda jokkitede na kedde kabaruji di yamde jetti fawi silmaji chapan enai do elisud haleru RFI fulfulde bismillah mona joktade kedde kabaruji di silminde tafan kanko Rama Diallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli Rama Diallo assalamina
mi salmini mabdulle
bismillah e yeftere choftal balli yana damina handen Sadio Mané biel Senegal jokondere e Bayern Munich
non Abdoulaye en delle gondal makko Liverpool timman hande tiagande o tuggidi club makko keso talki ko hani latade hande den tiagal dubi e jeegom delle Sadio Mané bi Senegal lolunodo to championnat d'Angleterre o wayla nokku Bayern Munich woni champion to championnat Allemagne kamoni darabe darini be jonin jabbade o don jom nari maunde Abdoulaye ko wiya fendade million ji chapande e nay Oudi eliki baruji di Sadio Mané odi landele to championnat d'Angleterre Abdoulaye on wakati naif ager bi Maroko kanko do imo fay jokolide e West Ham akenga altine jokoliri ndele e ngal gubal Abdoulaye e million ji kalisi e chapande tati e joy euro wonno ko yobete ton yaltinde o e club mudum kindo stade Rennes mo championnat Faransi naif ager ana andirano o pidi lobby to Faransi ton o tawano mo hono yim etato aldibe etapu golo mbaljugu ete do pli Marc Vivien Fouye.
Bismillah. Leyd Afrika na ngondi elali lala kupka na rewbe.
Abdoulaye na wat ande le dit sapo e didi ngondi joni sigilade den kawre kupu rewbe Afrika. E o kupu aikete do didi lewul warurundu to Maroko. Fade dum non sigila ana won futu de jango o kawre tawete. Noga e didi hindu lewuko Senegal e gine bisawo kampe wono etundi rewbe Maroko kampe kudiwara. Endun don fande ndu lewuru noga etatimailu Cameroon kamko France soupi haurude. Yidude beydude sembe e segila apididi Abdoulaye noga e jetati mayru Tunisie kambe Senegal akawran akasin e pidi e kito
Saria Lady Espagne na jukki Samuel Eto
Samuel Eto ala delle horjo fika futto jabi njomnali kalisi hisude on don kaso Abdoulaye taweni Saria Espagne ana sarano o noga e didi dono lebi noga e didi kaso e njomnali kalisi ko badi million ji didi delle kanko lollino do pidi balo e dubi weli di to championnat Espagne jonin o jabi yobude o kalisi ko wadata a million ujunaji e temede jetati kalisi euro dum don Saria Barcelone jami o yobande Lampoli didi jagande o naftorino o kalisi no yonira yude hitande ujune didi e jeego yadi hitande ujune didi e Jena Abdoulaye wakati tawano fidante Espagne yobugo dido hinan o kasu kanko fa handindu e tawda do makuli on wakati neddo yeteto Jose Maria Messal o do en mo gollidino e leddin wakatiji kamdu ana handi wadde hono di njomnaari hinude dum du o hono fanden kasu hitande ko hokkano Abdoulaye
ajarama Rama Diallo
ko do men hande
to leydi Mali ton leydi wala bankas hakunder leydi ndi warangoji ciriwini di ngadi jam asawere jabbine nde gure tate kippoda e sa goto wuro Diallo Sagu wuro Jamweli e wuro Desagu e wi gouvernement Mali civil en temedere e chapantaton e didon mbara lamdu gangal woni ko sabi di warangoji Ibrahima Timbiba ana jabbi Hussein Ba kertani do jokkondir hakune leede kanko woni kodo meden handen kedoden
Hussein Ba misalminima
ajara misalminima
fiyande hulbinide fiyande mawde e wadi Mali e de lannode yontere civil be buudube warama e der den fiyande hol ko sabi ha hande fiyande no jokkiti e der leydi Mali
dum firti tan ko ha joni Mali security o en heddi kadi fiyande de ko joni firti tan hande hare wonde tonde ko harne hakkunde wonti leddi hawni hen tan ko armée nationale Mali o holko sabi ko be ponno wadde ton ko be wadani dum sibu yimbe hakke temedere e ko fay mayde ni tan ware wargo wango ni dum hay goto fotan dum dejjude hay CDA won foti halde hen oni e foti halde hen parce que ko yimbe ganda be yani hay hunde be wadani hay hunde joon non journal goto bi rede Jeune Afrique be windi sa fait une semaine Mbi Arnobe ton be wiyetebe Wagner mercenaire gilo mois de avril be ko be nangube juude mabbe be ligbe jabbe gollani be bi ko gouvernement Mali o ko foti yobde be par lewru be million de dollars totani be en wa en gasa taw gouvernement Mali taw ene jogi chadele affaire embargo dum non so wadi sa veut dire que hande so tawi tubu kobe francenabe portobe ne yalti ton arnobe wallude mali be ko risen be kanyum en hande be juude mabbe be nangi dum passe be yobaka heddo ton ko arme mali o leendine yaaji be ma wonde partout wadde probleme mawdo wadi dum kadi ko yimbe jangi hen tan wonde ene wayno gornamaadi ko be wi ya une montée en puissance armée malienne hangadine e woni yimbe be nana miijo est ce dum ne wodi mala wodani si bo tawi armée o wadi une montée en puissance ko wayni farani wadde
ciagal dum useni ba hiden andi wargo kadi hulbiningo sirminingo wanno kaynete don hoggo sagu ciagal dum wadi yotto war horeji hakkunde leñam magu hande kulol ala mali wata din war horeji fewtidi leñi fuddito
mais ko dum non seulement be wari ton yimbe wargo sakitingo kono be badi be nawi notabilité yimbe hewbe taw ko koy mawbe jaabe wurugo be nawi dumen be moftuyi dumen dum non adum ko problème kadi kambe waraabe fof ko hewbe hen ko yimbe wiyetebe kaado en dogo en ben kambe non e be jogi pelle mabbe e be jogi wiyete milice ko wayno dan ama sagu est-ce que ben bandiraabe mabbe be ma njodo tan diewo dum mbasa wadde hay hunde ko dum woni ko fula hande firti tan ko affaire sécurité la a mali wadi problème mawdo laamu ngu non ɓe mbi kamɓe ɓe mbaɗi maitriser situation ɓe mbaɗa monté à puissance kono kay ko woni sur le terrain ko yaadane e koɓe kaala bamma koko ɗum woni gonga
awa hande useni ba holko wawi sabade ɗe fiyanɗe waɗɗe ɗe guure ɗe mi haali fi mum ɗo holko wawi sabade ɗe fiyanɗe
aɗa andi probléme o tan woni ay so tawi en kaali gonga tan gonga ma welani kadi ɓe ñaagui allah yo allah ittu ɗum hande haare nder hakkunde mali to woni wiyete sant wonti leñam leñagu wonti tan hakkunde fulɓe en e dogo en wona noon kamɓe eɓe wela ɗum sibu kamɓe koɓe hoddiɓe ɓe gondi duuɓi kewɗi meeɗa wadde probléme ɗum firti tan ko laamu mali ngu eɓe foti ummade goo ɓe mbaɗa désarmé milice en ɓe milice fotani wadde remplacé armée e gendarmerie par ce que armée e gendarmerie kañum joɗaniɗon yimɓe foof kono so wonti milice tan mo ganduɗa ko leñol waɗata armée hoore mum jogo des armes ɗum wonta ko probléme a wawa ɗum wadde contrôlé ɗum ko goo ɗiɗi arɓe toon hes ɓene walla ɓe wiyeteɓe wagnaire e ko way noon ɓenne kañum enne noɓe mbaɗirta guerre ni so tawi ko ni kontiɗi moƴƴani
useyna ba landal goo hiɗen andi mali hande hino mari caɗele denago mari kadi caɗele ko yowiti e faggudu ɗe gandi sédia wo hino fawi ɓe jukkoje wanowa munisma hino mari caɗele e nder golle mabɓe sen ƴetti kadi barkane ɓen noon hino eggude e nder leydi mali hande siɗe jukkoje ittaka e nder e hoore ndi leydi mali hara kuli kuli alanandi leydi wata kuliyankoɓeɓen ɓeydu heɓugol cembe ɓe laya e ndi leydi ɓuuri ni
mais sanction aɗi so ittaka hay goto anda to fayi mais an leydi mo ganduɗa ene waɗi caɗele sécurité probléme sécurité hande mali presque sa ƴetti 70% leydi mabɓe c' est occupé ɓe mbaɗani contrôlé plus de 20% leydi sa ƴetti ko wiyete sanction a fawi dow hen frontiére uji fermama leydi ndi no holno wawi darorade mali wawa continuer ni de ɗo e 2 mois 3 mois so tawi sécurité o continuerini sanction aɗi continueri leydi waɗat effondrema e ɗum noon so waɗi noon ko paak yimɓeɓe miijo ko mbali tan waɗi concerné tuɗɗi ko afsude de l'ouest waɗat bouleversement total donc so mali wone jaam en gone jaam so mali dañi probléme en dañi probléme
Houssein Ba mi jarnima sanne mi yetti
a jarama Houssein Ba kertaniɗo jokkodire hakkunde leyɗe kanko wonno koɗo meɗen handen
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen talatar hannden nogay e go'o lewru jeego ɓorɗo e hitande uddinaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi gonno to leydi mali sunare balɗe tati fuɗɗi talatar hannden ɗum woni ko ardiɓe leydi ndi e jamiri caggal wargo civil en temedere e capantaton e ɗiɗon e leydi diwal bankas hakkunder leydi ndi wargo ngo laamo leydi mali tuumi jihadiyankoɓe jenima ɗum woni fedde jihadiyankoɓe wiine wallore dine e julɓe sabade ɗum wallude ndenago nuyle lama guine bisawo saabi so fedde siɗi yawo neldi konunkoɓe muɗuma toon to bisawo ɓe konunkoɓe temedde jeegom e capantaton e go'o jamirama altinere kengen fuɗɗude e golle mum en tedduɓe on jarama onon heeɗiɓe RFI fulfulde jokke heɗare ɗo kaldeten e kabaruji hannden enen janggo yamle jeɗɗi silmaji capantati e kabaruji goɗɗi